na na na. Inga bidi to the safi. Pixie juice and maratena.
Vicky Bandes. Vicky
Bandes. Nipe mdundo. Na tubu, na tubu, na tubu, hey, hey. Mie na tubu. Kutubu, 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 yeah, yeah. Yamani tutubu. Na tubu, na tubu, na tubu, hey, yeah. Sana, na kuku uvi rabanga maovu ya kuzimu oh, oh, na fala ana najua nimefanya mabaya kwa sana na kuku uvi rabanga maovu ya kuzimu oh, oh, na fala ana ila ni kwa upendo wako we neema yako faraja zako kwangu Yesu wangu uko na nyokolewe ndipo sana ya mbele zako baba naomba unisikize maovu yangu yote najutia nionyeshe njia ndo maana naja mbele zako baba naomba unisikize maovu yangu yote najutia nionyeshe njia natubu 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 wewe mie natubu kutubu 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 na mabinti wengi sana nazidi kukimbiza waleo oh oh sijasahau wajana nilifurahi nikitenda dhambi nikaona ya maana sikujali matatizo simanzi takayo nyandama ndio huyu mie nalia upweke nani atafanya nicheke hii leo nimebakia peke wote washanipiga mateke ndo uyu mie nalia upweke hakuna wa kufanya nicheke hii leo nimebakia peke wote washanipiga mateke natubu 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 hey, hey. Mie natubu kutubu 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 yeah, yeah. Jamani tutubu natubu 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 hey, hey. Yeah, yeah.